would use another man poison. Go, yeah. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Go, you bless, you bless, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go do my best, oh.
Ariko kibuna utangiye nsha. Ubete ubose ashobora kumbaza ngo ubundi indirimbo mwatangiriye mu niyi ano muzamenye uko wisobanura kuko uri mura bivanga. Ati kick harder than Jackie Chan. Kibu uri uka Jackie Chan.
Jackie Chan ariko subundi yagiye he wan.
Jackie Chan arashaje. Jackie Chan arashaje ariko
aracyari. Yari yaramurenze ku muziki.
Eh man, Jackie ariko buriya kugasobanuye. Oh my god, abantu mwese mwarebye agasobanuye umukari wa Jackie Chan. Ndakeka ko izi ndirimbo ziza kubasha mu kiganiro cyacu rero turagitangiye nuko dutangira twinjira muri studio. Of course, umusore wanyu Ernest. Ndi cyaye ngemba nicaye mu myanya y'icyubahiro
nanjye ke mundi hano kubanga bw'ibyuma
kimba bayicaye kure cyane mu gikoni
ariko bya byose turi kumwe.
Kimo wabonye ukuntu umusore muri weekend ishize yari yabiciye I Kigali
hatwitse kuba umuntu atari hariya twarahombye.
Ariko ikintu cyo maze kubona abanyarwanda kazi n'abarundi kazi bamaze kumenyera ikintu bita gusohoka no kuryoshya
umuziki n'ubundi mibare y'abariya abantu bari baje.
No, ikintu gitangaje ni uko igitaramo cyabaye ku cyumweru. Urumva abantu benshi ku cyumweru ubundi baba bafite akazi ku wa mbere ntabwo baba bakwiriye gusohoka. Ariko ikikwereka ko baba bakunze umuntu ni kwa kunze ni ukuvuga ngo unaje mu minsi y'akazi baza
ni ibintu bishimishije.
Turatangiye rero nk'uko nyine bisanzwe kudukurikira nk'uko umaze kubimenyera ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 kuba dukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bashobora kutwumva ni kwizana na 4 n'ibice 3 wa eshatu akadomo radio ya tuveo akadomo com urahadukurikira neza. Of course Facebook na yitwa twitwize
ibyo bita gufyonda fyonda
like kuri vo veo radio ya cyundo kadukurikira tumaze kugira imibare imeze neza ariko turacyabakeneye namwe
ibintu bishimishije.
Bamwita techno arakubwira ngo go ariko kimu harakaririmbo wigeze ku mixinga ntaratangira kuvuga ya man.
Ernest zindirimbo ntabwo wazikina abantu bagiye muri weekend kuko umuntu acyumva ngo bango
hari abantu turi bukure muri mudu
hari abantu
ngo ntabwo okay ntabwo buze byose mu cyangeje rubanda ubu nawe undi n'uwo bita Danny Vumbi arakubwira ngo bango
ariko urumva we nawe yemeye kuzareruwe
ariko actually nyine ninabyo Kim tujye tunarasa no kuntego to turimo kuganira kandi mu kirundi mu kinyarwanda baravuga ngo ukuri gushira mu biganiro you know muragani ariko finally mukanarasa kuntego niba wemeye gukora kurya bango nyine guko danabivuga ukemera gukoreraho
ugomba kwemera
nibizagwamo
ugomba kurera uwawe
wabo muhungu wabo mukobwa na bintu byo kuvuga ngo ngwije ubundi ubonye inda yaje ukajya kuyikuramo cyangwa se umwana ukamuniga come on
ibyo bitekereza utarajya bango
mukomeze mutwandikire muce kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika cyangwa se kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto mukutubwira uko ni kiganiro kimeze twebwe murumva tumeze neza cyane weekend yacira ryoshye hano muri Amerika hatangiye kuza akabeho no kuvuga akabeho katangiye kuza ariko nk'ibisanzwe kimu ntajya avana magashati afete niba simbizi nako bosi nuko ikiza nuko bosi abadukurikira arabizi ko mu minsi irimbere tuzagira Facebook live bakazajya bakureba ariko ubundi ufite amashati angahe kimu
amashati ni menshi cyane riganga uzindeho iri hano
no nitege actually shaka kuba ari ako bashaka ko ritegeko we baguha iryo kuzajyuza wambaye amashati ngiye kuba tabimbi
wowe se wowe rega uri mu yindi uri mu yindi category
Actually, reka nkubwire kimu uyu munsi uri ikiganiro nikirangirize kongira ikintu nwa ntabwo ari ngiyewe mwabyumvise kima hisa tujyana tayari mu Burundi tuvanye mu Rwanda ntimundenganye reka tujye mu Burundi gato twumve uko ibintu bimeze Shango simplement ndagukunda ntugire impungenge
ariko abarundi nabo
selement urindoto nisangamo uyu ngo yitwa Ankes Don Douglas ni umuhanzi urimo kuzamuga ni muni afite ni ya gahunda twihaye na kimuko tuzaje turi natuvumbura impano cyangwa se uturirimbo turyoshye
ndahubwo nge naho nari muzi kabisa
nawe hari abantu mu Burundi bafite impano akaririmbo yakise ngo urabaruta tukwibutse ko niba uri umuhanzi udukurikiye uri mu Burundi cyangwa se uri mu Rwanda ukabumva indirimbo idacurangwa ku Ijwi rya Amerika kandi ari nziza kuki utayituha
n'ahandi hose East Africa
muzi twoherereza gukorega nicyo tubeyeho
kwanza
kabisa ngo ako kamoto wisangirize ngo ndakamutera buri mwanya ukino bivuze
n'ukuvuga
ngo impumuro yawe ufite ufite impumuro yawe wenyine ngenda
yihude
wabyumvise niza ode
ako se bundi nese wowe ikinje kirundi wakigiye ko numva mbana
man iriga nuka urabizi ngiyewe ni mba nicaye negeranye na Diane negeranye na Fidel negeranye na Frederic
gusubira numva numvise umunyarwanda
Diane asiga avuga ikinyarwanda by the way ahubwo kimu hari abantu bari bakunze yakora bo hari kigano nakoranye na Diane bavugaga bati muzongere muzakorana na Diane mu minsi irimbe ku kinyuru gitaha tubafitiye industry prize
ugomba kubakora ugomba nkuko wabibemeranyije ugomba gusoza
erega umuntu umugabo nusoza amasezerano
ariko barabizi nabo kutica kana
barabizi utujyanye hi noneho bamwita Ankes Don
aha ngaho hazi
my god yeah actually yako kanu kavuze ngo yo uhitumye nyu ari we numwami ari Cuba
ababyumvise
Na majina mapya kila mmoja amenipa wananitaki pusta oh paswa kichwa na majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusta oh paswa kichwa ora
turimo turagenda tugera hagati nyine y'ikiganiro cyacu nyirizina wongo bamwita Ali Kiba indirimbo yitwa ngo ikikimo
yingi niyo bita ngo seduce me
seduce me
n'umuntu cyo bisobanuye mu ndimi z'iwacu
ni kuvuga ngo nkurura cyangwa se motereza
yo ngibyo ntabyo bantu
kira mu janda mpa barani tamisifa oh pasta kicha Ina mandinga mapya
kucu kwa gatandatu w'icyumweru gishize twakiriye message nyinshi cyane z'abantu bagiye batubwira twe twabajije ngo se ngo iyo ugiye gutereta cyangwa se ugiye kwemerera umuhungu cyangwa umukobwa ko mukundana ugendera kuki batubwiye byinshi bagendera habe abenshi ngo banga umukoro ubwo abakobwa bwisiga umukoro ngo mushatse mwa uva ko kawahungu
baho mu gusubira kuri gikotore
ariko ka gikotore ni keza buri ya ibyo
wabonaga uri ubukacera ukuna abana bisiga gikotore ataraza ibintu byinshi
imani
abana basaga
ari kumva waragendaga izuba rya kuvaho kagira ngo ni ogera ngo bayindererwa
cyo bitirinda
nacho akupenda Kama vumba
uyu munsi rero nabwo nkuko bisanzwe nyine uraca kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto cyangwa se Facebook y'ijwi rya America ni VOA radio yacu utwandikire uyu munsi rero n'ikibazo kirabaza kiti umunsi wa mbere bakwangira cyangwa se umunsi bagutera indobo muri terimizo ubu ngubu wa munsi
wagiye se kugukatira
wasabye urukundo bakakwangira umukobwa akakubwira ati nundi munsi ngewe
ntuzanibe
ati barakubeshye ngewe narafashwe urumva cyangwa se umukobwa agasaba umuhungu ariko mu Rwanda no mu Burundi ntago bakubwira ngo ajye gusaba abahungu urukundo narimeragategereza so turashaka rero tubwire umunsi bagukatira cyangwa bakwangira ni irihe kosa wari wakoze ryatumye bakwima urukundo utwandikire Ahadi nyine ni kuri radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana
ahantu hose mu mahanga
kabisa
Kuwaza, kuko ni inzo
twangiye twisubirira Burundi nakugenga Burundi uyu munsi turabakubita ibintu by'amasurprise harutirimba bo batazi ko dufite
nange ntatwo narinze kabisirana
ako bakita ngo umwubatsi nubita Cody Wallace ndetse nubita Gisa Steve uyu Gisa Steve yigeze no kuba umunyamakuru mu Rwanda
ibyo byose
sarakugira ngo arashaka kuba nyine ngo mwubatse uri ku mutima wawe ngo wunga bunge ukomeze twandikire kuri Facebook page zacu tubwire wowe umunsi wakwangira cyangwa umunsi wifuje gukundana n'umuntu ntibikunda akakwangira wari wakoze irihe kosa abenshi bakomeje kugenda batubwira Christian ngo nambaraga nabi ngo kandi nta mafaranga nari mfite oh
njyewe reka nkubwize ukuri ne njyewe njyewe nkankatira kubera ko nyiri muri secondaire njye wari ufite umutwe muremure kurusha abandi banyeshuri
bose muremure
umutwe ni ukuvuga ngo akantu harya bitaga bakitaga ngagida niba ari akabongosho
akantu k'inyuma oh my god ariko nanjye ndagafite
oya ariko njye imana nagize uko nagiye nkura nagiye nkura
kagiye gashira Ninyi mutano bitipe nshuti yanjye ariko mvuye wayo mugabo narwo ndi buvuge wayo n'umusari yari afite iromba yari iromba nari
iromba nari
nako nzi kuno baryita mu kirundo ariko nizo riko baryita iromba
aka kanyo wambaraga gashati kare kameze
nka baro ku umukondo wara amaze kubyumva iyo ngiyo nyine yindi niraza guhita ikurikiraho mu kanya ariko ukomeze utubwire ese ubyumva gute King James waravuga ngo ngiye ngo naramukundaga ariko mutinya agatinya kubimubwira bizo no kurangira atabivuze
ariko se ubundi byo byakugenekeye gute
mana ngiye reka nkubwire kimu ntakubishye ngiye nakoze icyo bita erreur de frappe nigeze gutereta umwana kera urumva cyane naramukundaga ibintu birimo biragenda neza ariko namusabye kwanza nafashe nibye nimero ahantu muri telefone y'umujama nkuko nakwiba telefone gakuramo nimero ndamwandikira mesaje ndangije turavugana arambwira ati inimero yanjye wikuye hehe Shakimu byananiye kubisobanura ndamubwira nti niwe wayimpaye ndabimushinja aravuga tuzi n'ibindi uri umubeshyi kuvumeshe ku munsi wa mbere tukivugana
ntuzongere
n'ubuzima bwawe bwose wazambeye
naje gukunda umukobwa umukobwa ariko yaruhiye igiciro cyinshi naje kumwandikira musaba urukundo agiye kusubiza yansubije ambwira ati usibye no kugukunda no kukubona sinishaka akandika waruwa shushanyaho udutima kira muntu turabyo abibonye arandega bantu babateyi ngarutse noneho naje rwakajije umurego njyandika ku ntebe ye no mu makayi ye oh, 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 oh.
bajyagato ari ari message insekeje ni ubita Cecile by the way abantu bose bitwa ba Cecile abantu bari kudukurikira ngo ari butare mu Rwanda ngo umuhungu wa mbere yakatiye ngo yashatse kumusoma ku munsi wa mbere bakibonana
ariko nizere ko hari mu bwumvikane
iki gihe umuhungu
ko butarimo yaba ari indi case
kandi uberi cyo yazize nawe yashatse oze yarashatse kubyihutisha
none se yozaga amasahani byagenze gutubwo
ariko by the way King James tujye tuzaganira za dusobanura
ukuntu yozaga amasahani wowe uragukatira wagize kuzisahani
turangije amasomo sinongeye kumucingera uwa munyere kubunduka biseka bigatinda
Ijwi rya Amerika ni ukomeje kurikira turacyarimo kugufasha kugubwa neza cyane mu kiganiro cy'umuziki ndabizi neza ko icyumweru cyose kiba cyarakugoye cyane ukora akazi kenshi ariko nyine twebwe tuba tuje muri iyi minota cyangwa se aya masaha kugira ngo at least tugufashe kuryoherwa n'ubuzima Kim, I can bet. Niba hari indi radio wari wumvaho iyi ndirimbo aho ngaho uherereye muri za radio zigarukira muri karitsiye, you know, umbipe.
The boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the drum like. Girl, I got a question for ya.
Onjuru kaza muri gatumba iyi ndirimbo ngira ngo ku bantu bayumvise kera yitwaga Tammy On n'umugabo bitaga Kevin Little
urumva ndirimbo nimbi cyane kuko hari ibyo bishyiramo ari kugomba kubanza ukamubwira uti
umuriro ugiye kwa
kukata kwanza utaramubaza ibibazo
kwanza ngenza asaba boss ko kino kigana nzoje ngikora n'umukobwa we bazakwirukana ikintu umva bite umva mbonye umuntu tubyina ni indirimbo
n'ukuvuga ngo urabanduka mubaza ikibazo cyangwa ukamubyiniza akaba ari bwongera ukamubaza ibibazo nyuma
ako kandi mukomeze mutwandikire kuri Facebook page zacu mutubwire ukuntu ikiganiro cyaba ryo hiye mutubwire ukuntu ibintu bimeze mukomeze muduhe n'ibitekerezo nyine bijyanye n'ukuntu bamwe na bamwe bagiye babimurukunda abandi ba
Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the drum like. Girl, I got a question for ya. Can I get it in?
Ariko iyi minota nayo nabwo izatuma abantu baryoherwa mani turaba tukicara muri studio ngo iminota irarangiye nta kiga
ariko subundi Ernest waza propose bose akajya duha isaha kabisa
oya ahubwo za ndaho umunsi wose Imana at least akakanya mareka duhaguruke tukabyine turimo no gusohoka nuko unoza kumva nta kivuga na kima ta kivuga
Sokia
ko twagi
Mama njo karibu na mi Wino mfumbate Mazi tuukate Nye merira naone Bikwere kejo Sawa wisi muwagana It's just a dance I wanna see you dancing It's just a dance I wanna see you dancing
Mhm, kemo studio kugendura?
Amasaba yagi.
Amasaba yagi gusa nyine wowe icyo usabwa ntukuri hagashinge kawe kuri radio ijwi rya America. Gahunda zo ziba ari nyinshi kandi zo zikomeje. Nukuvuga ngo nimutubwire ngurana ngo ngiye ngo nabuza hantu nsokera ngo urabona ngo nigunze wapi. Nibumba harimo n'ukuntu kwa kwigunga ushobora kuza kujya kuri website yacu iki kiganiro ukongera ukagikina ukazajya ukomeza ukacyumva
ku kibati
ya icyumweru cyose uzakomeza kugikurikira. Kim, reka tubwire ngo peace and love amahoro
Peace out, Kabisa. It's just a
dance, it's just a dance. I really liked it, I wanna like it. You and me, it's just a dance. With you, we've been it up. I wanna see you dance. It's just a dance. With you, we've been it up. I wanna see you dance. It would be me, my eternal fool, Sakayo. It's just a dance. Whoa, I wanna see you dancing. It's just a dance, oh baby. I wanna see you dancing. Oh, it's just a dance. Thank you, darling. I wanna see you dancing. Thank you, sweetheart. It's just a dance, oh baby. I wanna see you dancing. Just